Hey, hey, woza, kusi yami, woza ma sinyane, size uyu yi kusi. Sondela, sondela, ebukhone,
ebukhone,
lapha enkazimulo.
La pinkazimulo
Ibonakaliswa La pinkazimulo Ibonakaliswa La pinkazimulo Ibonakaliswa Sekuseduzane woza Woza masinge Ebukhoneni Sondela mama, sondela baba, sondela go, sondela mku, siyebu koneni ba, sozindlala kuye, tilelelele, tilelelele, Ibonakaliswa Ibonakaliswa La pinkazimulo Ibonakaliswa Simulo Ibonakaliswa Iswa Usuma 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 Sihle zinenko sekazi mule Chilororo Ti mama mama Ti mama 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 Sihle zinusmaraki Situ indwele ndwele 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 Shababaza te mama mama Sitolo kuju kawe